so I don't know the recipe.
Katai, mina wewe till I die. Una nidhamu ukosei, wazazi wangu wanasema okay. Wewe mzuri sikatai, mina wewe till I die. Una nidhamu ukosei, wazazi wangu wanasema okay. Kilicho sababisha niwe na wewe, wamesha kupitisha ni kuoe wewe. Nikikukosea una uchuna, wale wa mwanzo kununa nuna.